Blog Talk Radio.
Ngiye kubaha ikaze bakunzi ba radio iteme turi kumwe kuri uyu mugoroba ni turashimye Jean Paul mu kiganiro igihe niki turi ku itariki ya mbere ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'umwe ukwezi kwa gatandatu itariki ya mbere rero ku Banyarwanda murabizi ko ari hafi muri iki gihe aho u Rwanda rwavugaga ko rwagize ubwigenge ariko murabizi neza ko mu by'ukuri ubwigenge nkunze kubivuga kenshi ko ubwigenge dushobora yenda kuvuga ati twagize ubwigenge bw'ababirigi ariko ntitwigeze tugira ubwigenge bwacu nk'abanyarwanda twebwe nk'abanyarwanda turacyafite urugendo rurerure kugira ngo tuvuge ko dufite ubwigenge kuko ntabwo twikorera ibyemezo nta cyemezo na kimwe twifatira na kimwe ibi byose nahoze ntambi mbyumvira mu kiganiro cyakozwe n'aba ministre w'ubuzima Dr. Ngamije ndetse na Jean-Marie Vianney wa gatabazi w'ubutegetsi bw'igihugu aho abaturage bavugaga ati rwose twishimye cyane dushimiye leta ko yakomoye ikibazo cyo kuvanaho izi mbogamizi zo gusaba ariko nta na rimwe bigeze na rimwe bavuga ko bababajwe n'icyo cyemezo n'ibyo byemezo nta hantu hamwe bashobora gukora protest ntibashobora kuvuga ko bigaragambya cyangwa se ngo berekane akabaro kabo ariko babakomorera bati twaraye tubyina ntitwanaryame ni ryari se mwigeze mugaragaza akabaro kanyu ibyo rero nikikwereka ko turacyafite urugendo rurerure ubundi nubwo ibyemezo byaba ari ibintu bitabanga binako bibangamiye uburenganzira bwacu nubwo nta kindi leta cyangwa se abantu twabikoraho ariko nibura ukerekana kutishima kwawe kuri ibyo bintu ndagira ngo ne kubatindira hari utuntu duto nshaka ko ngira ngo nyuremo gato ya mbere yuko nzana umushyitsi wacu w'umunsi ariko hari bimwe ngira ngo tubanze tumba unyuriremo tutari buganireho byaranze cyangwa se byari ngombwa ko tuvuga muri uyu mwanya ni ibintu bijyanye n'amakuru amwe tutazategereza yenda ikindi gihe ariko n'amakuru ya mwese mukeneye kumenya yewe sinjya kuvuga ibya Karasira turabigarukaho mu kanya ndi mu isesengura cyangwa se no mu kiganiro kirambuye umushyitsi wacu reka yenda ne gukomeza kubicisha amatsiko ni Dr. Philippe Basabose tube turi kumwe mu kanya aho turi buze kuganira kuri ingingo zitari ndende cyane ariko z'ingenzi muri iki gihe zaranze iki gihe turimo ariko mbere yuko muha ikaze muri studio nashatse kugira ngo mbanze ngaruke kuri izindi nkuru zitari za Karasira ko turi buzigaruke mu kanya mbabwire nk'ibya Kayirebwa par exemple Kayirebwa Cecile aho mwabonye ko bavuze ko bamufashe akaba yaragiye bamufashe agiye mu bukwe bw'umuntu ariko ntibigeze nta connection abanyarwanda yenda bakoze n'igituma bari bamufashe cyangwa bagendaga kuri uriya muntu bafatiye kwa cyangwa uriya muntu Cecile bamufatiyeho n'uwitwa Tuyisenge nzabigarukaho mu biganiro bitaha uyu Tuyisenge akaba ari umucuti cyangwa se akaba ari umukunzi reka ariko mbyita wa hafi w'uwitwa Bahati umusizi umuhanzi uwo mwagiye mwumva kenshi mu bivugo kugeza uyu munsi tugitabara stars irengero rye mu minsi yashize rero Bahati yari yarabuze mu kwezi kwa kabiri Tuyisenge yigeze kwandika amagambo akurikira ariko ngo akaba taranejeje Leta y'u Rwanda kuba yaratangiye kumushyiraho ijisho nyuma y'icyo gihe nubwo na mbere bari bazi ko ari abantu bamukunda Tuyisenge yaranditse avuga ati agatsinda umunsi ugenda arumva nama n'ibintu by'ubuhanzi hari ibyo ntashobora kuvuga neza ngo agatsinda umunsi ugenda nkayoberwa icyatumye ndara n'ubwoba ubuse koko urihe muvandimwe nanze kukurangisha ngira ngo ahari buracyuje muvandimwe aho uri hose umenye ko tugufite ku mutima kukubura ni ugukora mu mboni no kunyaga umutima w'abasizi ubuse uru Rwanda mbabarire ubuse uru Rwanda rungana rute ku buryo wabura bene aka kageni mfite intimba nuwaba akubitse akadukinisha mbabarire ngo mfite intimba nuwaba akubitse adukinisha amenye ko umutima w'abasizi yawujyanye igihe utagaruka twahinduka impehe fasha dufashanye nyuma na nyuma nanjye nemeye ko wabuze aya ni amagambo yanditswe na Tuyisenge aho bafashe ndetse bakamufatana na Cecile Kayirwa ariko kubera ko Cecile ari icyamamare Cecile ntabwo niwe wavuzwe cyane uyu ntiyavuzwe nkuko nababwiye ibi nzabigarukaho mu biganiro byacu biri imbere ariko ntabwo mbitindaho gusa Cecile nawe nubwo yavuze amagambo yikandagira ku kiriyo cya Kizito Mihigo eri mu bamwe mu bahanzi barimo we Clarisse Karasira bagize ubutwari bwo kugira ubwo guherekeza yenda no guhatagaragaye hose icyarimo ariko mu rambo cyangwa se umubiri wa Kizito Mihigo ariko nawe kuva icyo gihe ari mu bantu Leta itareba neza hari ahantu rero siwe muntu wa mbere wari usabye nubwo babikomoreye bwose nzabigarukaho murabizi ko twe twabivuzeho cyane mu biganiro byacu so kujya hariya kayirebwa nuko yaragiye kwa Tuyisenge babagendaho nabo ingaruka zabyo nyine niziriya andi makuru ntari buze kugarukaho na ya Sadeke na Kagame aho bamushwishirije ndetse ntibirarangira president wa Mozambique harifuza Kagame cyane muri Sadeke ariko ntabwo Sadeke yo imushaka mbabarire Mozambique aramwifuza muri Mozambique ariko Sadeke yavuze ko niba Kagame ashaka kuza n'ingabo ze nibaze bemere gukorera mu murongo wa Sadeke ndetse babayoborwa na Sadeke barimo baragerageza kwinginga president wa Mozambique kubera ubufatanye nyine amasezerano bafitanye bati no ikibazo kijyanye n'iterabwoba n'imitwe yitwaje intwaro dufite umuti wo kugikemura hariya muri Sadeke ntabwo ari ngombwa kujya kwitabaza ingabo za Kagame ariko perezida wa Sadeke na kwa Mozambique akaba yaravugaga ati kubera imyitwarire ingabo z'u Rwanda muri Centrafrique niyo mpamvu namutekereje ibi rero birimo tena muri iki gihe ntabwo birakemuka ariko biracyarimo urujijo cyane cyane ko batabyishimiye na busa indi nkuru ntari bugarukeho ntazinde kubera umwanya ndetse n'izindi ngingo tugiye kuganiraho ni inkuru ya General Katumba Wamala wabaye umugaba w'ingabo za Uganda akaba yarabaye n'umukuru wa polisi muri Uganda mbere ya Kale Kayihura n'umubare wamubanjirije akaza kuba nako yarabaye na Army Commander w'ingabo za UPDF zose ubu rero akaba yari ari ministri ucyuye igihe kubera guverinema igiye kuba guverinema nshyashya ni yari ministri ucyuye igihe wa transport na infrastructure n'ubwubatsi akaba yarashwe n'abagizi banabi ubwo yajyaga gushyingura nyirabukwe noneho agapfusha umukobwa we n'umushoferi we ibisambo cyakora makuru meza hari no kubisambo birimo kumenyekana abantu bose bateze amaso urwanda kureba niba koko nta ruhare babifitemo cyane cyane uburyo yapfuyemo ari bwishemo Kawesi hakaba harimo umushinjacyaha wa magistrate wapfuye ndetse n'abandi bapolisi bakomeye n'abandi bayobozi bo mu idini ya Kisilamu. Ibyo rero ni ibintu tuzakomeza gukurikirana kuko investigation zatangiye ariko amakuru dufite nuko harimo hint, harimo nimero ya telefone, communication zakoreshejwe zigaragaza aho igitero cyabaye coordinated, uko cyabaye coordinated abashobora ko barabigize mu ruhare ni mu minsi mike rero updates zatugera tuzimenya buri munsi twagize amahirwe yo kumenya ko investigation bafite link, bafite hint ku buryo ibingibi bitazatinda. Gusa mu bayobozi batanze interview muri urwo rupfu rwe bavuze bati nyabuna intelligence ya Uganda ni mwihangane mwongera akazi mukurikirane ndetse habe mu kintu cyo bise monitoring cyangwa se kugenzura cyane cyane bamwe mu badiplomati. Ubwo rero ubwo biyumvise reka dutegereze investigation tuzazikurikira mu minsi iri imbere. Bakunzi baraditeme, bakunzi b'ikiganiro igihe niki, reka rero mbashimire ko muje kwifatanya natwe muri iki kiganiro cyanyu. Tukaba nkuko nabimaze kubabwira dufite umushyitsi mukuru muri iki kiganiro tugiye kuganira mu kanya. Ubwo nta wundi rero ntabwo ari umushyitsi ndetse ntakiri umushyitsi cyane ahangaha kuri Aditebe muramumenyereye, ariko igihe cyose tumufite aba ari umushyitsi. Ni Dr. Philippe Basabose nkuko namwe introduje mu minsi ya mbere, ndetse nifuza ko nawe mukanya abari yadusanze muri studio ho mukanya gato cyane. N'umushakashatsi rero muri université yo muri Canada yitwa Memorial University, ariko akenshi dukunze kuza kuganira na Dr. Philippe Basabose ku bibazo by'abacika cumi. Mwarabyumvise, namwe mushobora kubyibwira tutanabivuze, ariko akenshi tuganira muri uwo murongo nubwo bitatubuza gufata yenda n'izindi orientation bibaye ngombwa, ariko akenshi ndetse by'umwihariko nibyo bintu tukunze kuganira nawe. Akaba rero ari umushakashatsi ariko akaba ari n'umwarimu ku cyaha cya genocide cyangwa se ubumenyi ku cyaha cya genocide. Ntabwo ndi bujye muri byinshi kuko tumaze kumenyera, reka muhikaze. Nifuje ko tunaganira no ku kibazo cya Karasira Aimable, ubwo twarimo tuganira kuri ikiganiro iyi Karasira yabaga atarajya mu gihome ariko hari hakiri ubwoba bw'uko ashobora gufungwa. None inkuru mbi yarabayeyo, Karasira arafungwa ndetse uyu munsi tukabatazi amakuru ye. Ndagira ngo mboneho aka kanya kugira ngo mpe ikaze mbere yuko ngira yenda n'ibyo navuga byibanze kuri ikiganiro Dr. Basabose Philippe, kugira ngo numve ko tumufite muri studio maze dutangire ikiganiro cyacu. Dr. Philippe Basabose, ikaze kandi ndagushimira kuba turi kumwe muri uyu mugoroba. Nongeye guha ikaze mu kiganiro cyacu cy'umugoroba ku gihe n'iki. Niba unyumva rero nongeye guha ikaze, karibu, ndagira ngo uvuge ijambo rigufi kugira ngo numve gusa ko ibyuma byawe bimeze neza.
Ndakumva neza Jean Paul, kandi urakoze kumikaze.
Urakoze cyane Dr. Basabose Philippe. Hashize iminsi 60 yenda memoire yanjye niba inyibu imfasha neza, hatangiye gahunda yo kwibuka. Iyo tuvuga kwibuka ni ukwibuka genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda. Iminsi 60 rero ibaye cyangwa se amezi abiri, dukoresheje amezi abiri kuko iminsi 60 sinzi niba exactement igeze aho gishobora kwisigaje iminsi mikeya, ariko amezi abiri agiye gucaho. Hari byinshi byaranze iki gihe, haba muri politiki yo kwibuka, haba mu buzima bw'abibuka, haba na za serivisi za bikubwazo. Yewe noneho kuri iyi nshuro yo harimo n'urugendo rwa perezida w'Ufaransa Emmanuel Macron. Nabyo ntabwo nibaze ko kuza kwe muri iki gihe byari coincidence, ntabwo yari coincidence analyse zanjye ko zigaragaza cyane cyane ko Kagame yaravuye muri Europe yaravuye mu Faransa bari babonanye nta nyota yo guhura yari igihari bagomba no kubirangiriza hariya nibaza ko byari symbolique byari bifite isano no kwibuka no mu gihe yaziye ndetse n'ijambo ubwe yavuze tutari busubiremo ariko ndizera ko ribuze kugera opportunity yo kuriganiraho muri icyo gihe cyose ariko kuva hatangiye gahunda ubuzima bw'abacika cumu hari byinshi ugenda ukurikirana ariko umunsi wejo habayeho noneho ikintu gisa no gucika igikuba mu banyarwanda bamwe biritse benshi cyane ku muntu wari umaze kumenyerwa muri social media ariko bizwi kwe ari umucika cumu nubwo yavuga ko ari umushinga cumu nshaka ko turi buze kugira icyo tumuganiraho ariko noneho ndagira ngo uhe ijambo yende tubwire muri rusange ariko Karasira Aimable nk'umuntu wafunzwe ejo umuntu tuzi ko yego yavugaga ibintu bidashimishije leta na busa ariko hari impamvu nyinshi ziba zarirengagijwe zituma Karasira ba Karasira ese koko uwo mugani uko ari umunyarwanda uvuga ati ntukice gitera ugiye wica kimutera urwanda rwaba rwarawirengagije ndagira ngo Dr. Basabose ntagutinde durashize akanya nguhe umwanya utu leading muri iyi misi ubuzima bw'abacika cumu ndetse n'ibi bintu byose birimo n'iri fungwa rya Karasira ndi bugarukeho cyane kuri iyi misi muri iki gihe cyo kwibuka Dr. Basabose
urakoze cyane Jean Paul nk'uko bivuze mu gihe kigera ku cyumweru kimwe tuzaba tumaze iminsi 60 twibuka abacu twabuze muri genocide yakorewe abatutsi mu myaka 27 ishize mu minsi nk'iyi abahigwaga hari abari baravuye mu menyo ya Rubamba hari abashoboye kugera mu bindi bihugu bituranye n'u Rwanda mu gihugu hagati hari abashoboye kugera muri zone yari kontrole par le FPR ariko hari nabandi bari bakihishe mu bishanga mu bisenge mu mashyamba n'ahandi n'ahandi abo ngabo bahoraga basenga yenda bumva amasasu hakurya aho bari bihishe y'intambara bavuga bati sitwe twabona FPR igeze hano natwe tukarokoka hari bamwe bagize amahirwe bararokoka hari abandi batigeze bayagira baricwa kuba ari bamaze kurokoka shock yari gikomeye cyane umuntu atanumva neza icyamubayeho nubwo nubu ngubu umuntu atarabyumva ijana ku ijana ngo nabyakire sinzi niba bishoboka kubera ubugome n'ubukana genocide yakoranwe nubu ngubu imyaka 27 nyuma y'ibyo ngibyo hari ibyo umuntu asubiza amaso inyuma akareba agasanga bimuha ibisubizo ku bibazo yibazaga icyo gihe waravuga uti nibyo koko narokotse ariko se ubuzima buzagenda gute ubuzima butagira umuryango ubuzima butagifite inyota yo kubaho ibisubizo bimwe byagiye biboneka bikaza bitandukanye bitewe na parkour ya buri muntu ariko hakaba n'ibyagiye biza nakwita rusange kubindeba navuga yuko imyaka 27 ishize yamfashije kurushaho kumva icyaha cya genocide nubwo muri 1994 nari mukuru nari mfite imyaka 28 nari hafi kurangiza icyiciro cya mbere cya universite cyo bitaga licence ariko nubwo hari byinshi nari nzi kuri genocide hari ibindi nungutse muri imyaka 27 hari nibyo nari nzi icyo gihe ariko ntabizi neza narushijeho kumva uyu munsi yo ntekereje ku gisobanuro cya genocide ubwayo bakunda kuyita ko ari cyo cyaha kiruta ibindi mu byaha byibasira inyoko muntu cyangwa crime contre l'humanité. Sinzi niba iryo jambo rya crime contre l'humanité turyumva koko mu bugari bwaryo bwose. Crime contre l'humanité ushobora kuyumva nko kuvutsa la communauté humaine abantu bose muri rusange igice kimwe cyabo, cyangwa se ukayumva nka crime yica ubumuntu humanity, ubumuntu bw'abicwa. Wabyumva gutyo nawe nibaza ko ataba yibeshye, cyane cyane arebye ubugome bwaranze genocide yakorewe Abatutsi. Gusa ngarutse kuri icyo cya mbere cya crime contre l'humanité nk'icyaha gica kuri iyo ensemble ya humanité igice kimwe. Hari igihe nibaza niba atari imvugo gusa, kuko usanga ku rugero rurerure cyane ruri hafi ijana ku ijana niba ariko nabivuga, icyaha cya genocide ni icyaha cy'abayikorewe aho kugira ngo kibe icyaha cy'abantu muri rusange. Yenda aha ngaha hari uwavuga ati urakabije, ndabisobanura. Ya mvugo y'Ikinyarwanda ko umusonga wundi utakubuza gusinzira ijyanye cyane na genocide yakorewe Abatutsi, nkurikije uko twayibayemo n'uko twabaye mu bihe byayikurikiye. Kandi byose by'Abanyarwanda gusa. Uyu munsi sindi bujye mu bitabo nsobanura ibyo nsobanura, ariko nshyiremo igitekerezo kimwe nagikuye kuwitwa Albert Camus nkunda kuvuga, kuko ni umwe mu banditsi batekereje banandika ku nkurikizi n'ingaruka z'amahano ya crime contre l'humanité. Mu 1948, urumva hari hashize imyaka itatu gusa Holocauste ibaye, yanditse ibi bikurikira. Yaravuze ati le monde a horreur de ses victimes inlassables. Ce sont elles qui pourrissent tout et c'est bien leur faute si l'humanité n'a pas bonne odeur. Nshishirije mu Kinyarwanda ni nko kuvuga ngo isi yanga urunuka izo ngorwa zitarambirwa, nizo zizambya byose, nizo zitera umwuka mubi mu bantu, cyangwa se nizo zituma isi iba umunuko. Ku rupapuro rukurikiraho yanditse agira ati c'est ainsi qu'on finit par gêner tout le monde et qu'on empêche de danser en rond. C'est ainsi qu'on réveille ceux qui voulaient à toute force dormir. Ni nko kuvuga ngo ni gutyo usanga babujije abantu bose kwisanzura, bababujije guterana ngo bibyinire, nuko babuza abasheshekajwe no kwiruhukira. Yongeyeho ibi bikurikira: mais il faut bien qui répondrait en ce moment à la terrible obstination du crime si ce n'est l'obstination du témoignage. Mu Kinyarwanda umuntu yavuga ngo ariko birakenewe, muri iyi si ninde wasubiza ku kibi kimakajwe biteye ubwoba? Ikindi kitari ukwimakaza gutanga ubuhamya. Hari byinshi ndeba nkibaza niba abarokotse genocide yakorewe Abatutsi tutari muri iyi kategori ifite abibuza kwibyinira, kwisinzirira, ituma isi cyangwa ibice bimwe by'isi bidahumura neza. Abarescapé baba bumva bari mu bisubizo gusa cyangwa bumva nabo baba bari mu babuzwa kwisinzirira no kwidagadura bambabarire rwose so kubabuza ayo mahirwe so kubacyurira so kubatuka bagubwe neza kuvuga ibiyenda harababifata nko kwihenura cyangwa se kubindashima ntabwo ari cyo kigamijwe gushima iyo hari ibihari byo gushimwa ni byiza ariko nukuri hari ibibabaje byinshi kandi bigomba kuvugwa kandi iyo turi mu gihe nk'iki cy'icyunamo birushaho kugira uburemere bukabije reka mbanyuriremo gakeya mu byo twabonye vuba aha n'ibyo turiho tubona byagombye gushakirwa ibisubizo byiza aho kongera ibibazo mu bindi ndavuga cyane cyane ku byo mbona mu Rwanda nubwo umurescapé aho ari hose ku isi nta paradis ihari genocide ni ikintu umuntu agendana nacyo ahariho hose mu kwezi kwa kane twasomye tunareba mu binyamakuru iyishwa ry'uwitwa Jean de Dieu twiringiye imana warashwe n'abasirikare ngo bamuzeza kwiba imbuto nyuma yo kwicwa yaje gushakirwa ibindi byaha bigoye kumva no kwemera ukurikije igihe byatangarijwe nuko byavuzwe twabonye mu binyamakuru amarira abe barize n'isiragira bakoze kugira ngo bashobore kubona umurambo bawuririre bawushyingure twumvise by'umwihariko amarira n'akaga mushiki we Innocent Mukamunana yagize mu byakurikiye iyicwa rye mu byo twumvise ubushize gyewe ibyo numvise biheruka nuko aho yaba ari uburyo yahageze ngo ni Nyagatare uburyo avuye Rwamagana akagera i Nyagatare wahamugejeje uko yahageze ameze cyane cyane ko inkuru yavugaga ko we icyo yaherukaga kwibuka nuko ngo yakubiswe ikintu uburyo ahabaye niba koko ariho ari biracyarimo urujijo ndabizi ubu hari abavuga ngo ibyo nta gaciro bifite kuko byanyuze mu binyamakuru bya kanaka na kanaka icyaba cyiza nuko Innocent yajya ahagaragara agasobanura ibye uko biri neza urujijo rukavaho mu kwezi gushize twasomye tunumva inkuru y'akana k'agahungu keza cyane kitwa Regis afite umubyeyi urwaye umaze igihe arwaye akana katangaje abantu benshi cyane kuba ku myaka yako karemeye kunamba ku mubyeyi wako nubwo bitoroshye nta buryo gafite nubwo kavuze ko birimo risque nyinshi cyane ariko kakaguma kuri uwo mubyeyi dore ko ari nawe wenyine gafite kwako kana kabisobanuye umubyeyi yaretse gukomeza kwivuza ngo kubera ko yarandiwe kwishyura ibihumbi bine by'amafaranga y'u Rwanda yari arimo ibitaro nibaza ko nta karere mu Rwanda kadafite ubuyobozi ndetse n'inzego zihagarariye abarokotse niba ikinyamakuru cyatangaje iyi nkuru cyaratubeshye uriya mwana we numva taratubeshye ibibazo nk'ibi kuki bidakemurwa ngo noneho ibinyamakuru byiza byegamiye kuri leta bibitangaze ku mugaragaro bityo n'ingayi zibure aho zihera zigaye muri uku kwezi gushize na none twabonye umukobwa ugendera ku mbago witwa Etitia Ingabire ariko akaba yaravuga ko atagira aho aba kwarara mu bihuru cyakora inkuru ya nyuma nabonye yavugaga yuko hari abantu bamutabaye ubu ngo bakaba bafite aho aba yari yavuze ko ari inzego za leta ari zihagarariye abacitse ku icumu bose yababwiye ikibazo cye ngo ikibazo cyabaye ko yahawe inzu na nyirasenge barokokanye akayigurisha bakayigurisha ko nta kindi afite cyo kubaza ibyiryo gurisha simbizi neza ariko nuwo wayigurishije nta wamenya icyatumye ayigurisha yenda wasanga aragiye kwicirwamo kwicirwamo n'inzara agahitamo kuyigurisha ariko se kuki ibibazo nk'ibi bidakemurwa ngo bivemo inkuru nziza zisohoke ahatari kwa cyuma ko numvise bisa nk'aho ubu ari cyo kibazo ngo ntiyagombaga gutaka yagombaga kwihangana agaceceka akabimfura tujye kure Mabure Karasira nk'uko wabivugaga watawe muri yombi ejo atawe muri yombi na RIB ikibazo cye ntabwo cyatangiye ejo kimaze iminsi myinshi kimaze imyaka myinshi ndetse uwashaka yavuga ko kinganya imyaka na genocide yakorewe abatutsi Karasira nta gihe atatatse ku muryango we hafi ya wose watikiriye muri genocide yakorewe abatutsi amaze igihe ataka ku mugaragaro kw'ababyeyi be na mushiki we bishwe n'ingabo za FPR zibigendereye igihe yari afite imyaka 17 murumuna we basigaranye afite imyaka 4 gusa Karasira yerekanye kuva kera ingaruka ko kaga kamusizemo ndetse cyane cyane murumuna we wakuranye uburwayi n'ubu ngubu ahorana equation mbona bayoroshya nyamara irakomeye nta rukiko rurashyikirizwa idosiye ya Karasira ntabwo ndi buyitindeho ubwayo ariko ibyo maze iminsi mbona bicicikana mu binyamakuru no ku mbuga nkoranyambaga bisaba ifatwa rya Karasira ndabona ibyo RIB yakoze ejo bisa no gushyira mu bikorwa iby'induru y'abambari b'ubutegetsi bamaze iminsi basaba n'ubu za petition ziracicikana zitanga Karasira iyo urebye abariho bazisinya igihe batangiriye kuzisinya abazisinye bwa mbere uhita ubona aho zihuriye n'umugambi washyizweho washyizwe mu bikorwa ejo wagira ngo hari abatanguranwa no gushyira umukono wabo kuri dosiye ya Karasira itararangira gusa twizere ko irangira neza Karasira akabazwa ibyabazwa mu mutekano niba ruburana akaburana nkurikije ibyo twabonye mu bihe bya vuba bishize uwasaba ngo Karasira ejo ntituzumvishwe n'amashuka sinzi niba byaba ari ugutandukira ikiriyo cya Kizito sinzi niba tuzakivamo muturinde ikindi nkacyo yenda wasanga ba Tom ba Ingabire Macre bandengera nabandi benshi nabonye ibinyamakuru bya leta biriho bitanga amazina yabesheje uwo muhigo yenda wasanga bariho babyina insinzi nyamara nge nta nsinzi mbona muri ibyo mufunze imfubyi y'umurescapé ivuga ko mwayigize imfubyi muyifunze irwaye kandi rwaje muyifunze mwarayihamagaye ikabizanira nta mapingu nta konvokasiyo ibyayo isanzwe ivugira ku Rwanda mubizi nta nsinzi mbonamo njye ahubwo navuga nti muratsinzwe kandi sinamwe mwenyine turatsinzwe nka sosiyete yananiwe kumva impfubyi za Karaveri Karasira ngo itega amatwi akaga kazo izifasha uko ishoboye kubana nako gahinda zitabaye ibicibwa muri sosiyete zidasigaye ari abanyururu na mbere yo gushyirwa mu munyururu kubera ingenza zizihoraho kandi gutsindwa byatangiye kera ntabwo ari uyu munsi byatangiye igihe Karasira ahabwa kato muri bagenzi be bo mu magroupe y'abanyeshuri barokotse jenoside yakorewe abatutsi ngo kubera ko yiciwe na FPR ahubwo iyo yari impamvu yo kumuba hafi ku buryo bw'umwihariko abaromani nibo bagiraga imvugo ivuga ngo corruptio maximi pessima ni nko kuvuga ngo the corruption of the best is the worst umuntu abitekereje mu Kinyarwanda ni nko kuvuga ngo ikibi kivuye aho tarugiteze nicyo kibi gikabije intera hamwe zari zarigishijwe kutwica bisa nkaho arizo nshingano zazo Karasira na murumuna we igihe babundabundaga bihisha intera hamwe cyane cyane Karasira wari mukuru yari afite icyizere cyangwa yifuzaga yuko intera hamwe zatsindwa vuba kugira ngo abone yarokoka yaranabivuze yavuze ko mu bintu byamushimishije mu buzima harimo kubona FPR itsinda intera hamwe buri gihe mu cyunamo havugwa imiryango yazimye nyamuna muramenye ntimuzimye umuryango wa Karaveri Karasira Karasira ntacyo atavuze yageze naho avuga ati ndananiwe ni mu rwandiko rw'inzira nsohoke nduhukeho gato yararubuze kandi nta busembwa tuzi amategeko yigeze amubonaho ngo bumubuze ubwo burenganzira yenda hari uwavuga ati uburenganzira bwo kuva mu gihugu ntabwo bubaho azabisobanure nabo babubuza abandi abana babo benshi babahanze ahangaha nibutse ko nubwo Karasira ataragezwa dosiye ye itaragera mu bucamanza yenda itaranakorwa ibyo abashaka kwafungwa bavuga baravuga gupfobya genocide baravuga guhakana genocide yakorewe abatutsi aha nibutse ko haba mu Rwanda haba n'ahandi ku isi niba ntibeshya umuntu warezwe ibyo byaha habanje Victoire Ingabire yarezwe guhakana genocide yakorewe abatutsi. Inkiko zo mu Rwanda zamuhamije icyaha, ariko nyuma agihanagurwaho n'urukiko rwa East African Community mu bujurire. Nubwo iyo myanzuro yarwo u Rwanda nta gaciro rwayihaye. Undi uri kuburana icyo cyaha cyo gupfobya no guhakana genocide yakorewe abatutsi ni Yvonne Idamange Iryamugwiza. Nawe tuzi uburyo yafunzwe. None haje na Karasira, abantu bari gusaba ko nawe yashinjwa ibyo byaha. Undi ntekereza ushobora kuba yarigeze kuregwa ibi byaha ni umushakashatsi witwa Charles Onana, ariko Leta y'u Rwanda yari yamureze, yagezeho urubanza irarureka. Kuba Abatutsi barokotse genocide yabakorewe aribo bariho baregwa icyo cyaha, n'abatakiregwa mu nkiko birirwa bagiterwa mu maso iyo hari icyo bavuze Leta idashaka kumva. Nyamara ndabona atari amahoro. Karasira yirukanwe ku kazi kubera ko n'ubundi aba basabye ko afatwa bari babisabye ko yirukanwa, kandi naho bashingiye ku maherere. Nyuma yo kwirukanwa yayobotse YouTube kurushaho, iba ari iba mugenzi we umunsi nijoro kuko nta wundi umugana kubera nyine ya nyigisho yaba bampuriki ivuga ko umunyarwanda ingoma irebye nabi agomba guhabwa kato. Ibi byose mushobora kubyirengagiza mukabyina intsinzi, ariko mbisubiremo nta ntsinzi mbibonamo. Yenda murumva mwikijije ubabuza gusinzira no kwidagadura, ariko sinzi ko hari ibibazo mukemuye. Kuvuga karengane wakorewe it's just natural, ndetse n'abantu nta na rimwe bazareka kugereranya ibibi bibabaho n'ibyo babayemo. Muri filozofi baravuga ngo ikiranga umuntu kimutandukanya n'inyamaswa ngo nuko afite reason. Washaka yanavuga ko ikiranga umuntu ari comparison, kubaho ni ukugereranya, kandi amateka muri detaye zayo zose ntushobora kuyagira nk'umubumbe w'ibuye uzajya uhora urebwa uko rikoze ngo nta ushobora kugira icyo ayavugaho. Uzajya hariya akavuga ati biriya FPR iri gukora ni genocide, ibyo ngo byo zabisobanure. Ariko uvuga ati biriya FPR iri gukora, ese ko mbona ku ruhande runuru birenze bya bindi nabonaga cyagihe, ibyo se utabitekereza ninde? Nuko ye nubwo yenda hari abagira ubutwari bwo kubivuga abandi batabugira. Nta utsinda afunga impfubyi zireze, kandi zivuga ko ari we wazigize impfubyi. ni nkuko nta watsinda afunga umubyeyi yapfakaje kuba hafi y'impfubyi n'umupfakazi ça fait partie de la sagesse rwandaise ce n'est pas la sagesse rwandaise gusa ça fait partie de la sagesse universelle nyamara mushatse mwareba inzira yubaha ubusugire bw'ubuzima bwa Karasira kuko mu gifungo bushobora kuhangirikira niba kandi gufunga imfubyi itaka ari cyo gisubizo muhisemo nshatse navuga ngo muzafunga benshi kuko Karasira si imfubyi wenyine ufite ibyo gutaka reka mbabwire igihe cyose tubona ibi navuze za ndirimbo zo guha agaciro n'icyubahiro abo twabuze tuzabyita ibinyoma tuzabyita uburyarya ntushobora guha agaciro n'icyubahiro abishwe utita ku basigaye ubatoteza ubwo waba werekana ko ari byo ko atari byo ugamije kufite izindi nyungu genocide yakorewe abatutsi yari ifite umugambi wo kumaraho abatutsi bose ibyago twagize nuko twari in the wrong place at the tragic time nundi mututsi wese wari kuhaba yari gupfa urwo bacu bapfuye Jean Paul ndibuka umbwira umuvandimwe wawe wiciwe mu Rwanda mu gihe cya genocide kandi yarerekanaga carte de citoyen congolais ntabwo bamuretse ngo bavuge bati wowe ntabwo uri umututsi we ntibikureba igendere kuva genocide yarangira buri mututsi wishwe mu karengane cyangwa se ushyirwa muri condition zishobora gutuma abura ubuzima ndabizi birakomeye ariko ndabivuga n'imbago yaha intera hamwe zagejeje iba yunguwe simvuze ko ari genocide ibikozwe ariko ubikoze abashyize abatwishe aho bifuzaga kandi bamwe muri bo bakinifuza ntibyantangaza ngiye kuri social media akakanya ngasanga abanditse ku bya Karasira bavuga bati abatutsi bamaranye nimubareke bamarane kandi nanone mbabwire ya principe mugenderaho ngo uvuze ko ari amakosa FPL yakoze cyangwa ikora ngo kandi yaragetse genocide ngo abapfobeje abahakanye iyo ni principe mwashyizeho ntabwo ari vérité universelle ikiza umuntu yaba yarakoze ntigishobora kumubera ikibari cyo gukora ikindi kibi niyo cyaba kititwa genocide kereka niba mushaka kutubwira muti nimuceceke muzavuga ruko tugejeje ku mubare w'abakoze genocide bagejejeho ububi bw'undi ntibuhagije kukoza ngo ube mutagatifu niba interahamwe zarakoze genocide uzarenganya uwarokotse genocide n'uzarenganya uwo ari we wese bigomba kwamaganwa kuko kutamagana akarengane nicyo cyatumye genocide ibaho ibi kandi nanabishyire mu kindi cyerekezo kuko ndabiza ubu hari abavuga ngo ndiho ndibasira leta ntabwo ari leta gusa hari n'abumva kuba ubutegetsi bwa FPR hari ibibi budukorera bihanagura amahano badukoreye nta na gake ndisubiremo nta na gake watwiciye azabiryozwe uko bishoboka kose nkuko kandi utatwiciye nawe ntacyo dupfa nawe nabyo bijye bisobanuka Jean Paul ndumva iki ngiki naba nkirekeye aho ngaho niba hari commentaire waba ufite ukazikora
urakoze cyane Dr. Batabose ndagira ngo kuri ibyo uretse yende ikintu gito nashaka kugira ngo tugareke kuri ikintu cyakarasira urabona ko ni nabyo n'abantu benshi bagende bavuga ku myitwarire ya leta y'u Rwanda cyane cyane ku buzima reka tuve kuri genocide nyirizina tuve kuri genocide ubwayo nubwo icyaha mu mateka nyine y'u Rwanda genocide nayo mpamvu ntabwo ari ibintu wavuga ngo ni ikintu cyakwibagira nubwo yaba ari imyaka 27 n'imikeya cyane ariko noneho ubuzima bw'abacikacumu ubundi ukurikije za diskuru zihari mu Rwanda zijyanye na n'uburyo badashobora kwihanganira abantu bose bakora kuri genocide birimo mu bitwaye na Karasira muri gereza noneho wa balansa iryo shavu niyo passion niba ariko nayita leta y'u Rwanda ifite ubushize twagiye tubigarukaho kenshi leta niyo mucikacumu kuruta abacikacumu ubwayo ibyo ngiye byaragaragaye ko FPR niyo ibehavinga nk'umucikacumu niyibabaye kuruta abacikacumu ubwabo ngendagira ngo ukore commentaire ngufi niba bishoboka kubijyanye na n'ubuzima bwo kuba ubuzima wabuvuze n'ibibazo bahura nabyo ariko kuba iryo jambo akababaro leta igaragaza ko ihangayikishijwe n'abapfobya n'abantu bakora kuri genocide ubi ukoze umunzani ukareba noneho na treatment cyangwa se uko bahandlinga cyangwa se uko bafata abo bantu le victim nagiye mbigarukaho kenshi ko urabona Karasira yirukanwe ku kazi Karasira yabujijwe kuvuga yapfushije ababyeyi yabuzwa kuvuga Karasira akazi n'ahantu yagomba kujya kuburana kugira ngo asubize akazi yewe inzandiko yandikirwa ibyo byose twagiye tubibona noneho rero nuko ndiho ngenda disubiramo ndagaruka inyuma mvuge ko we kuvuga kwe ishingiro mbere ntabwo yavugaga nk'uko yavugaga uko akarengane kagiye cyongera niko yakomeje kuvuga ariko noneho njyewe nkibaza FPR ukuntu ibabara cyane ikarira madirira y'imbogo menshi cyane iyo bavuze genocide ndetse no kuba abantu n'uburyo nyine ivuga ko itazihanganira umuntu wese upfobya cyangwa se ihagaciro nk'uko babivuze wareba uburyo none iyo balance hagati y'ubuzima bwacitse kucumu cyangwa se kwibafata na ubwabyo nkabishaka nkabibura cyangwa se nkabura iyo connection kuki icyo kintu niba kuki tabona ku cyambere cyo irabona ko tubibona kuki dashobora kuvuga ati ubwo icyo ari ikintu kize imbere buri munsi kuri diskuru zose turazagura ku rugendo rwa Macron n'itangazo rya ibuka ivuguruzanya ariko noneho nkavuga niba koko kare yagahinda gavuye ku mutima byaraturuhije guhagarika genocide abantu bacu bapfuye tubabaye n'uyu munsi agahinda katarashira n'ibikomere n'ibisigisigi byayo bigihari n'uyu munsi nk'uko na Kagame bivuga kuki bitakoroha ko bakora ikintu kigaragaza kiti nibura nubwo ba fakinga cyangwa se bakamutima wabo bitarimo bakavuga bati reka tubalance ibyo tuvuga tunakore n'ibikorwa bigaragaza ko koko iki kintu kiva ku mutima ariko ngiye iyo connection yibuze sanga ari amarira ari nk'ayingona Dr. Batabose niba hari ikintu wabivuga kuko iyo balance ntabwo nyibona agahinda FPR yerekana noneho no kurundi ruhande uburyo ifata aba victime bafite amarira yenda afite ishingiro ndetse sinovuga ngo yenda ariko bakayirengagiza kandi nta mezire bakoze zo kugira ngo kuko bigaragare ko ari abashinzwe kurengera uburenganzira bw'umuntu muri rusange umucika cumu by'umwihariko
icyo nasubiza kuri icyo kibazo Jean Paul mbona genocide ari ikintu gikomeye ubutegetsi bwa FPR bushingiyeho legitimite yabwo iyo rero hari umuntu uvuze na gato kuri genocide kigomba guhita kiba icyaha kugira ngo ya legitimite idahungabana na gake noneho iyo kivuzwe n'umurescapé kandi ari wenyine byitwa ko cyangwa bivugwa ko ari we watumye FPR irwana kugira ngo irokore abahigwaga sinzi umujenerali nigeze kumva avuga ngo buri gihe bagiye muri Kongo ngo abagira ngo ba bantu bagarutse ba bantu bishe muri genocide batagaruka bakaza kwicana none abasigaye ibyo bintu ndibaza ko wabivuga bivugiraga za Kibungo muri za 2017 cyangwa ikintu nk'icyo ikintu nakubwira ni kimwe
yabaye ari General Mubaraka ari Mubaraka kuko
ndatekereza ko ari we icyo nakubwira ni kimwe hari abantu muri iriya leta amazina yabo arazwi ni bariya nyine birirwa basaba ko Karasira afungwa genocide bayigize uruhinja rwabo ikikomye cyose kiba kirukozeho nuko nguko bimeze umurescapé uvuze ikibazo cye oya nta kibazo kibaho ku barescapé kubera ko leta ibitayeho ibakorera byose ngewe buriya ntarumva bimwe muri biriya navuze kare hari igihe nibwiraga ko ibintu umuntu yakwita de base ko abantu hafi ya bose babifite mu gihugu babarescapé bafashwa na FARC ariko kumva ngo hari umurescapé muri iyi myaka uba mu gihuru ibyo bintu byarangoye kubyumva ndumva araho ngaho nagarukiriza commentaire
urakoze cyane docteur Basabose hari n'izindi n'andi ma projet yagiye akorwa akenshi akoreshejwe abantu babakorera bushake ariko nabwo ntabwo inyungu nyinshi ntabwo zagiye zijya ku bari babigenewe ariko reka ibyo yenda byo byanasaba no kugira ngo twerekane za evidence nyinshi kandi dufite umurongo yenda hari ibindi byinshi twagombye kuganiraho kuri uyu mugoroba cyane cyane muri uyu mugoroba ndagira ngo nongere ngaruke kuri kiriya kibazo navugaga kijyanye n'uruzinduko rwa Macron mu Rwanda muri iki gihe cyo kucyunamo nubwo icyunamo ofisiyeri cya leta ubwacyo cyahagaze ariko icyunamo cyayibuka cyo kiracyakomeza nkagira ngo ngaruke kuri uru ruzinduko yenda en general muri rusange nako uru ruzinduko rubaye muri iki gihe ruba mu gihe cyo kwibuka ni rumwe mu byaranze iyi periode ndetse yazanyemo nabyita ko ari nka gusekwa yacugushije ikintu abafaransa ubundi bandi bamubanjirije batigeze bakora yabaye hafi no gusaba imbabazi kuko yavuze ko bemera responsabilité ni hafi cyane no kumva ko ari umwe gusaba imbabazi uru ruzinduko rwo rero harimo byinshi byaruranze ndaza kugaruka kuri discussion zakozwe na ibuka ariko ni mukanya ndagira ngo nawe mbanze ngo akanye wowe nk'umuntu w'umucikacu umuntu w'umurescapé de génocide ndetse uzwi cyane gukora ubuvugizi kuri bibazo by'abacikacumu cyangwa se barescapé uru ruzinduko rwa Macron ufite yende uko warubonye waroservye nawe hari yenda kuvuga isano byabifitanye na buriya buryo guverinoma ya Kigali yakomeje gusa nkaho ishyiraho igitutu ariko kuba ambasaderi nta uhari ibikorwa by'abafaransa benshi byaragiye bivaho ariko ijambo rya Macron ryari ritandukanye na politiki asa nkaho we yabwiraga abacikacumu kuruta no kubwira abanyapolitiki uretse gusa ko icyo gihe Kagame nyine we na FPR bumva ko bahagarariye yenda abaturage babarescapé kuruta yenda na FPR muri yoka ni muri circonstances ndagira ngo yenda ntabanje no kuvuga byinshi birenze ibi wowe uriya ruzinduko rwa Macron nk'umucikacumu mwarwevariwe cyangwa se werwevariwe gute ari urugendo gihe cyarwo timing yarwo ndetse n'amagambo yaruranze Dr. Basabose
timing yarwo nge mbona nayishyira muri cadre ya raporo yari maze igihe ikozwe n'uwitwa Professeur Vincent Duclerc wakoze raporo kuri ku ruhare rw'Abafaransa mu Rwanda muri genocide ahereye kuri archives zari zimaze igihe zishyizwe ahagaragara nazo zishyizwe ahagaragara n'ubutegetsi bwa Emmanuel Macron kuza gushimangira conclusion z'iyo raporo mu gihe cy'icyunamo numva bwari uburyo bwo kuyimurika hanyuma ikindi ku guhitamo igihe nyine cy'icyunamo nabyo bifite icyo bivuga kuko kwemera ibyo bise responsabilité lourde et accablante ukaza kubyemera aho icyaha cyabereye ukajya imbere yabo y'abarescapé byari ukubiha ingufu hari benshi nabonye bavuga ku kuba atarasabye imbabazi ndetse bakanavuga yuko batanyuzwe kubera ko ari byo bari biteze njyewe impamvu ntavuga ko nabaye disappointed nuko ntari mfite expectations nyinshi kubera iki ntari mfite expectations nyinshi ni ukubera ko unkurikiye amateka y'Ubufaransa ntabwo ijambo ryo gusaba imbabazi ririmo cyane kubera iki Ubufaransa amateka yabwo bufite ibyaha byinshi cyane ku buryo busaba imbabazi bwajya nicyo bwajya bukora gusa kandi si mu bindi bihugu ni wabo mu gihe cya Revolution Française hari akarere ko mu Bufaransa bw'uburengerazuba bita Vendée kari muri region bita Pays de la Loire habaye imyigaragambyo y'abaturage mu ntambara ya yopozaga aba républicain n'aba royaliste muri iyo myigaragambyo n'iyo ntambara hapfuyemo abantu bagera ku 200,000 kugeza n'uyu munsi haracyari impaka bavuga ko ubwo bwicanyi bwagombye kwitwa genocide aho ni mu Bufaransa ubwaho ugiye muri 1944 ukareba abasirikare b'abasenegare bari bararwanye mu ntambara kabiri y'isi yose bo bitaga le tirailleurs sénégalais bigeze gukora imyigaragambyo basaba imishahara bari barabemereye barabarashe bakavuga ko hapfuyemo abari hagati ya 35 n'abagera ku 100 ugiye muri 47 muri Madagascar habaye ikitwa massacre de Malagasy aha naho habaye imyigaragambyo y'abamarigashi abasirikare b'abafaransa barashema abantu bivugwa ko bari hagati y'11,000 n'100,000 tujye mu ntambara yo muri Algérie abafaransa bishemo abantu babarirwa hagati y'200,000 na 2,000,000 impamvu y'imibare nyizana ni iki ni ukubera ko aha hantu hose ubu bwicanyi bwakozwe ntabwo abafaransa babuhakana ariko ntibabusabira imbabazi kubera bazi ingaruka icyo gusaba imbabazi bivuga yende babasaba n'indishyi ntabwo rero nge nari gutegereza ko izi responsabilité vita akablante tutazi neza arizo kubera ko iriya raporo nge ntabwo ndayisoma niza rishive ishingiyeho ntazo nasomye nta nuzi niki cyari muri archive niki cyashyizwemo ese byashyizwemo byose byagumyemo ntabwo tubizi discours politique zo zishingiyeho zifite nyine inyungu politique ziriho ariko ukuri kwa kamenwe n'abiga amateka kuracyagoranye sinavuga ko kuhaba ku butegetsi bwa Emmanuel Macron cyangwa bwa Kagame ko details zose ku byabaye muri 1994 zizamenyekana ariko noneho ngarutse ku magambo ya Macron ubwayo amagambo ya Macron ubwayo arimo ikintu cy'ubumuntu nanone utatandukanya na politiki ariko nanone utabura gushima kuko ibyo ari byo byose Macron ya ntabwo ari umu-extraterrestre genocide yakorewe abatutsi yarayibonye ku buryo bumwe cyangwa ubundi haba ku mateleviziyo haba kuyisoma mu bitabo noneho yari amaze no kureba mu maso ibiri mu rwibutso rwa Gisozi byatumye agira igitekerezo navuga ko gihamye kurushaho ku mahano yabaye muri 1994 ibyo byose rero ntiyari kubivamo ngo anongereho ya agenda politique yari afite ngo yo kwerekana umutima wa kimuntu ahubwo yenda nibaza ko dushobora kuba twaramenyereye ibidasanzwe ku buryo tubonye ibintu bisanzwe twumva icyo kidasanzwe nge ku bwanjye nabonye kugenda kavuga amagambo nkariya kihanganisha abarokotse akabegera akabahobera nabonye ari geste y'ubumuntu ariko nanone ntahagaciro gakabije kadasanzwe cyane
Dr. Basabose warushoje wari iyo komantere ya Macron igarukiyeho
ikindi yenda umuntu yakongeraho nuko yavuga tese kuki Macron ibyo ari kuvuga ugeranije n'ibyo ari perezida bagiye bavuga we ziriya mbaraga cyangwa iriya kuraje ayikura hehe ese cyangwa inyungu za politiki afite abandi batari bafite ni izihe njye mbishyira muri parkour ya Macron ubwayo nk'umupolitisien nkuko bizi makoma hari ukuntu yiyomoye ku bantu umuntu yakwita ibishyitsi by'ama parti politique yo mu Bufaransa ashyiraho ikintu yise la République en marche biriya bimuha marge yo kuba yafata initiative abandi batashoboraga gufata atabangamiye iyo tradition politique yabo hanyuma hakaniyongeraho ko no muri generation ni jeune generation ugereranije n'aba perezida bandi benshi bamubanjirije icyo rero nacyo nibaza ko kigiramo uruhare cyane hanyuma yenda hakaba nibibazo bya politiki ye uyu munsi afite amatora vuba ashobora kuba afite uburyo ashaka kugaragara mu ruhando mpuzamahanga rwa politiki kuri mugenzi we nawe w'u Rwanda sinzi kubanye n'amahanga muri iyi minsi cyane cyane mu karere ntibwifashe neza kubona rero ahandi atsura umubano nayo ni karita ikomeye gusa nanone akantu umuntu yakwibaza ugereranije intambwe ubufaransa bwagiye butera mu kuvuga uruhare abafaransa bagize baba baragize muri genocide yakorewe abatutsi n'uburyo u Rwanda rwo rugenda ruyivuga izo leta zombi mu Bufaransa byahereye kwa Mitterrand ari n'ubutegetsi bwe nibwo buriho izo responsabilité de la cablante we yaravugaga ngo un génocide dans ce pays ou dans ce lieu c'est pas si important genocide in those areas it's not that important nyuma Sarkozy niwe wabaye niwe wahinduye avuga ko habaye default none Macron nawe yateye indi ntambwe wavuga responsabilité lourde turebye ku ruhande rw'iwacu hari igihe havugwaga participation directe donc kuba abafaransa barakoze génocide kimwe nuko n'interahamwe zayikoze bafatanije n'interahamwe gukora génocide nyuma harenzwe étape ya complicité donc participation directe ivuyeho complicité ivuyeho bigeze kuri responsabilité d'ordre ya cablante no kuvuga ku ruhande rumwe na approche progressive kurundi ni régressive sinzi étape ukurikiyeho uko bizagenda donc guhora duhindura position cyangwa abanyapolitiki bahindura position uyu munsi ukavuga ko abafaransa bagize participation directe muri génocide ejo ukavuga ko uri satisfait no kuba baragize gusa responsabilité lourde ya cablante biragoye kubihuza ni discours politique ziba zifite inyungu politique yenda zishyize imbere ariko bigoye kumenya a long term aho zizagira
none se kuri ndagira ngo ngarukiye kuri ibuka yenda ari naho dusoreza ziriya uko ibuka ubwayo yakoze reaction hari kuri jeudi hari kuwa kane w'icyumweru ubwo bavuze witwa Egide Nkuranga yavuze ko aregreta afite donc mu byo be expectingaga nkurikije amagambo yavuze ngo ibyo be expectingaga ibyo bari bategereje cyangwa se yabategerejeho Macron sibyo byagaragaye ati kuko habuyize ngo icyo yise clear apology ntabwo yigeze avuga ko asaba imbabazi ariko noho banavuga ko expectations zabo zitabaye met no kuvuga ngo ntabwo mbese banejejwe cyangwa se ibyo bari bategereje ntibabibonye ubwo hari kuwa kane w'icyumweru ejo undi kuwa gatandatu 29 bakora statement noneho yanditse itari muri forme ya interview y'ibindi binyamakuru 29 nibwo yahise akora itangazo ririmo amagambo ntashobora no gusoma ahangaha wakubaza ko atari wavuze ibyo ngibyo ukuntu ari ikintu cy'igikorwa gikomeye cyane birenze kunezerwa bari satisfait urugendo ni kiraro donc kijyana heza ibintu nk'ibyo byinshi cyane nkurikije ko umutwe wanjye gibuka ariko yahise paragraph par paragraph avuga ibyiza n'ukuntu ari satisfait n'urugendo rwa Macron na discours ya Macron biriya byo interpretation ni bihe kwinyuramo mu gihe cy'iminsi ibiri gusa ubwo uvuga uti si biriya ntago iyo twari dutegereje yenda bari bamutunguye noneho nyuma aza kwandika urwandiko nkavuga nti eske nkuranga harimo bankuranga babiri cyangwa se bimwe si wabivuze ariko nkawe wabonye izo reaction zombi wowe ubivuga hiki kuri ibuka en général nemina n'imiyoborere yayo cyangwa se na credibility yayo Dr. Basabose
ushobora kubibona ku buryo bubiri hari icyo ngicyo uvuze cyo kuba ubajijwe ikibazo noneho ugahita usubiza spontanément yenda ukaba utatekereje neza ku cyo ushaka gusubiza noneho nyuma ukazatekereza cyangwa uhaganira n'abandi uti yenda iyo mbimenya mba narashubije iki ngiki ugahindura ibyo birashoboka ariko noneho mpereye ku bisanzwe by'imibanire ya ibuka na leta biranashoboka yuko nyuma yaba yarumvise umurongo leta ishaka bigatuma nawe ahindura discours ntabwo byaba ari ubwa mbere bibaye muribuka igihe habaga ikintu cyo gusa hatangiraga ikintu cyo kuvuga ngo abahutu bajye basaba imbabazi mu izina rya bene wabo bakoze jenoside wari uhagarariye ibuka icyo gihe yaravuze ati se abo ngabo dusaba imbabazi kw'abatwiciye tubazi barivanga mu biki baretse abadusaba imbabazi bakaba abadukoreye ibyaha nawe hashize igihe gitoya arahindura ibyo ngibyo ndabibona ndibaza ko atari njyewe njyenyine ubibona ariko nirinda guca imanza ngerageza kumva abantu nkoresheje wa mugani ntibikenewe kuba ntibikenewe kuba ugaramye kugira ngo umenye ko hagati y'ijuru n'isi harimo distance ndende Jean Paul buriya nkuranga simbizi ntabwo njya mvugana nawe sinzi icyabimuteye ariko buriya nta kabura imvano buriya afite icyabimuteye
urakoze cyane Dr. Basabose kuri iyo uravuze ati ntabwo bikeneye kugira ngo ube ngo ubanze kugarama ngo ubone kugira confirmation yuko hari intera nini hagati y'ijuru n'isi nibyo kandi mu by'ukuri natwe ubwacu twarabyibwiye nubwo wowe wagize ikinyabupfura cyinshi cyane ukavuga uti yenda sinavuga ko yari ku cyokezo yandika irya kabiri ariko uwabisomye wese yabibona ko harimo abantu ntabwo buryo buriya buriya docteur Bastabose ntabwo uri ntabwo urimo abantu babiri noneho nubwo wabamwe abantu babiri ntabwo wabamwe abantu babiri jeudi na samedi ni vuba cyane kugira ngo ubuhindutse nta n'ikintu nta circonstances zahindutse hagati aho ngaho ntabwo ari hagati ya macro wa urugendo rwa macro rwa mbere n'urwa kabiri ni rumwe haciyemo iminsi ibiri ibyo byose ni ikibazo cya independence y'iriya institution ya ibuka ndetse twanabihera no kuri ibibazo bigibera kuba rescape yes baravansa ibuka igerageza kwavansa ibintu bijyanye na plan yo kwibuka abantu bazize genocide za monima inzibutso n'ibindi ibyo ariko ntabwo ari cyo kintu cyonyine ntabwo ari zo nshingano ibuka ubwayo yagombye kugira cyonyine yari icyo cyari kuba kimwe muri byinshi ikwiriye gukemura ariko iyo ubona abacikacumu n'ibyo bya karasira twavugaga kugeza uyu munsi nta muntu wenda itangazo ritazigera riza cyangwa se badashobora kuvuga bati aba bantu buri impamvu bavuga ibi ngibi hari rekondisiyo babamo zitigeze ziba zitabwaho kandi niziramuka zititayeho ntizinakomeze hazavuka benshi bafite ibibazo nk'ibi iyo bidakemutse kandi ntabwo bose muzabona gereza zibakwiye ibuka nicyo yari ikwiriye gukora muri opinion yanjye ariko noneho ndagira ngo muri aka kanya nyine ngushimire cyane kuba wabanye natwe muri iki kiganiro ariko mbanze nguha akanya gato niba wumva hari nk'ikintu washakaga yuko wavuga mbere yuko tuva muri studio Dr. Bastabose.
Icyo navuga ni inama natanga ko ibibazo byose biriho byajya bishakirwa ibibazo bitabyongera hagashakwa ibisubizo byubaka abantu aho kubasenya cyane cyane iyo n'ubundi navuga ko bari basanzwe ku manegeka yaho jenoside yabasize ikindi nicyo nakwisabira abarescape mbabwira ntimwogacwa mwe iri siganwa rya Bamporiki rya Tom rya Ingabire Makire rya Ndengera n'abandi mu gutanga abarescape mwarigendeye kure iradutwara abacu nk'abarescape kandi nawe urijyamo ku giti cyawe izo nyungu ubishoboye wazireka ujya bikora ajye yibaza niba hari icyo yatanze Karasira atashoboraga gutanga cyangwa niba hari ubutwari yagize Karasira atashobora kugira bikaba ari byo byaba byaratumye agwa mu kaga atagwa mu kaga Karasira yaguyemo icyo kintu nibaza ko umuntu agiye agitekereza hari aho yajya agerageza kutagenda wese Karasira ahari ubu ni habi kuko afunzwe arwaye umuvandimwe we Rudori asigaranye nawe arwaye ari wenyine ariho atabaza avuga ati mfite ubwoba bwo nshobora guhutazwa gira icyo gihe icyo ari cyo cyose ati nshobora kwicwa n'inzara ariko navuga ngo Karasira akomere ibyo ari byo byose hari benshi bamutekereza banahangayikishijwe n'ubuzima bwe twizere ko utazahungabanywa ndumva narekera aho ngaho
Bastabose Philippe twari kumwe rero muri ikiganiro igihe ni iki ndagira ngo mu izina rya RTV tugushimire cyane kandi ugire ibihe byiza kandi n'abari badukurikiye mwese aho muri hose mukomeze kugira ibihe byiza naho ubutaha wakoze cyane
ibihe byiza nawe
Tishwa,